26 life. Kino Clan, stand up. Zombie.
It's the kids, baby.
Kuna mako meni DM. Anasema nyando squeeze unazima Shelly Fegi. Umekuwa watch kinomo na hang out na kina vibegi. Kamjibu njongo kunja lembuzi kagoma mina wampaka ni dead. Squeeze kitu na filter. Sidhani kama ungenijua kiundani, ungekubali kwa hater. Natokea uswahilini mguu shetani mguu jini. Bado mitime niamini kama kiongozi wa dini. RIP lango umekwenda umekwenda rafiki wa kweli nimebaki mimi. Squeeze watu onioni tunaishi low profile. Na Mungu anatuongoza. Yachukua ubingwa la ligi tunaongoza. Tamaa na shobo nyingi mabishovi na wapozo.
Wana nyumba za vio, wanaleta shobo. Hey, wanaleta nyudu. Hey, wanaleta shobo. Hey, wanaleta. Hey, tunatupa mawe. Hey, mawe. Tupa mawe. Hey, mawe. Tunatupa mawe. Hey, mawe. Mawe.
Oh. Kinyago na kuchonga unanitisha. Lala na bango na team haitovunjika. Tuliza kipago na mbombo zako za insta. Ona napiga kolabo na mwanangu wa maisha. Hey Mr. DJ, twende kwenye replay. Hey Mr. Weave, paka chukizishe. Bongo tuiwakilishe, mkunga usimdalilishe. We mwenye nyumba unyumba kauhalalishe. Busy Babylon, kichala hip hop. Najulikana sana ngani Mr. Pipa. Mashuti makali jiandae golikipa. Hip hop inauza na getini mtali. Lipa kilomita nyingi na nyoosha goti. Midondosha vesi, we dondosha pochi. Na dondosha noti, unadondosha chozi. Mina gonga kopi, kagonga ngozi.
Wanaleta shubu, hey, wanaleta nyudu. Hey, wanaleta shubu, hey, wanaleta. Hey, tunatupa mawe, hey, mawe. Tupa mawe, hey, mawe. Tunatupa mawe. Tunatupa mawe, hey, mawe. Tupa mawe, hey, mawe. Tunatupa mawe, hey, mawe.